It's just on the bass.
Stop pick up why. Nze we nkulabye nsamaliridde obulungi bwo baby onyiriridde olwakatete ikoyambadde mwana muwala nze nkwagadde ndabanga twesaana mu butuufu twesaana ndabanga twegwana nze naawe fe twegwana jangu tule wano mu kamotoka kutwaleke wakankulagabe kika ndikwagala omusiri kugatika agawala isiri kuleka
bekiriza mbera mugo yagala kiriza mbera mugo sima kiriza mbera mugo yagala kiriza mbera mugo sima
buli woita oba kubala tata ene mitima jikankana rwa papa kubulungi bw'oliko osaana nakukweka akwenkana abadde tanalabika kati tuula nkuwadda katebe mu mutima ababeeyogeza baveeko batima tebalina kyebamanya bo tebasoma nja kuba kubakuba mbafule n'abalema
kiriza mbeera mu goyagala kiriza mbeera mu gosima
buli kirungi kikugwana mumazima ga Katonda kyovola bankuwana mama w'abaana bange oli mirembe gyange mu bulamu bwange bwova wendize siba na mirembe kati tuloterere omukwano ngulete kati tuloterere.